kuna bari kastam Kwarema street wise kailam Ame kinga ngekwa pagama Loko mashela ya mashisala Marila
amira Vile post ya kajika majika Vamrepa nyana ba fake mle jaipini Vana nireda ma batu fire Wanti take and go Nimkipela jose na AK Nimrana KO Amchwe lukanzi ya beat mchika Na tunu juicy bed Sika chira chair and learn from the best Jealous is a scene Nam discharge Admitan kwa amirna stress king feel Minge farka IT expect Bafana wa me Suspect a combat on the MIC I oversee all Nimbone lela nirigan Gangeni ni na sniper, jam six na mchanta Double tongue ya few words, ya nehesha itumova ta funeral Tana nika general mtika kutala obituary Midi bitch mwesho tatu ovaries Mwetle mantena mastiba unangwe kukalista mkoni At least kaya grozali mastiba kumukavish mrepa ravish Ani vanish, ani trust the king, and forget the stain Zazola my boy ila vantu
Akuna pari kastam, kware ma street, waise kaerami Ame king nge kwa pagama Yoko mashela ya mashisala Barilami Akuna parika slam Kwale ma street Waise kailami Ame king nge kwa pagama Yoko mashela ya mashisala
Mwana na wana paka mako loko nchana na 13 rappers The Bentley cast akutanza na freestyle Kana mtanga shpai pai Anlo tumbeta nkavi sena kwapa Bakutama bafamba, bakutaya batama Mind you, le iwosi ni wise patwini Unge njumi ni ngwazi njikisa voko Nkolwenu tatawa kumsombe shingu Shela matimba, na kosha kuranza kuchokocha Never argue my class Take a break uja homu, nteka zobo Nenda njobo, Sylvester Stallone Rambo na kwaya kwaya Nukwa kwaisa, nukisa moyeni Kale nukusasa unteka posweni Ulaban fela nobeni I'm never rich, I'm never broke I'm in rich, educational In home stationary rival Inyika pene, I inki ya red Babida kula cancer Shilonzo show ala kuhela Laka le, yeta kupche mula pinchi yam
Akuna pari kastam Kware ma street, waise kailam Ame kinga ngekwa pagama Loko mashela ya mashisala Marilam Kuna barika slam, kware ma street, waise kailam Ame kinga ngekwa pagama, logo masha ya mashisara Barilam
Tuwatwine Barba blind in biti, kopcha mchera, niri no mota leri winamu Impele la maikini mafana wa meku Kiko kuhini swezo, mastiba kutosta mweva mani Flight iku na kambini, erula lindawi, iba straight
Ako esha ba vaya.